Agent de Benesma.
Abo agenti. Abo agenti de Salopos.
Sampona upombari, sogea tupari. Sikumbate mikono kwa nataka kusari. Mweze tupasta unataka kuhubiri. Jiunge nasi tuweze kufurahi. Wachumba shazi, mande mushazi. We ukikosa kama tamshangazi. Mambo wazi wazi, hakuna kuficha. Join kati, hakuna kujificha. Wengine nyuma speaker, wengine kwenye giza. Tunaserebuka, tunajirusha. Tunajirusha, tunajirusha, tunajirusha. Hata kama na mawazo, hata kama na vikwazo, na sahau. Hata kama na majonzi, na sahau. Hata kama na stresi, na sahau. Hata kama na mawazo, na sahau. Hata kama na vikwazo, na sahau. Hata kama na majonzi, na sahau. Hata kama na kisasi, na sahau. Nasau, usinigasio, sinifute shati. Minipokate, nishapandisha vibe. Leo party, after party. Tu enjoy mana kuishi bahati. Mwagiri ya fanti, moyo tugonge jazz. Tukivunja chupa bas. Nimekuja na tagi, la tabasa mfeki. Mitungi mikasi. Kushoto majenti, kulia majenti. Nimezunguka na madisconnect. Madisconnect. Nimezunguka na madisconnect. Madisconnect. Nimezunguka na madisconnect. Fukuza papala, usile tofala. Sina vyangu mlangoni na pakinjala. Kicheki misijala, naishi kama kachala. Kwenye pati nimekuja bila masiala. Wanatuzumu, wanatuchola. Tumekula kodi, tumepoa. Wanafiki wa mbea, wanacha kuongea. Kama umelaiki, hapo kati sogea. Hapo kati sogea. Hapo kati sogea. Jo, 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 jo. Kiwalani. Chakseta nika kumoka chama. Keko majukumu. Furudozi. Ostabeza vichwa kiberege chafu yao. Kunjonja. Meneja pateri. Toto ambalala. Thomas Sankara kapte. Midoke. Piro Sairo. Nakubali sana Pangalas. Blizi. Nakubali sana Lastimoni. Manuva, manuva, manuva. Shika. Wanna celebrate, wanna punja mefupa. Wanna celebrate, wanna celebuka. Wanna celebrate, chupa juu ya chupa. Vibe la music, wanna taka kuruka. Sambona wanna celebrate, wanna celebrate. Wanna celebrate, wanna celebrate. Mano wanna celebrate, wanna celebrate. Wanna celebrate, wanna celebrate. Sambona na dance, wanna dance. Wanna dance, wanna dance. Wanna dance, na dance, na dance.
Hehehe. Hehehe, na dance. Kaja kuwa skwira la dansi.
Vingunguti, Fili Maso. Stony MC. Vingunguti, Degela Yeshi. Mazombi, Mgiriki. Toledo Mshanzi. Sony Giaba. Manchanje, Majanka. Damiaso Mr. Vibe. Blandi. Panyatosi. Madolari.
Chunky supplier, supplier, eh. It's scary.
Chunky supplier, supplier.